Nakwela isitimela ndisitinzo sama yeGoli. Ndafika kwaNdonga siyaduma bathi bayanifikisa. Asoze mphume kaloku ntsuke emakhaya inkwankwa ndiyayidepha. Ubuze umaqobo ubuze usagqika ekhaya indonga siyayibetha. Ndizela iintsana zakuthi zilala ngobusuku zingenalithemba. Ndizela abantu bakuthi abathi xa bendibona babona ithemba. Zubaxelelelelelela lubalahlanga. Zubaxelele nasekhaya ninganga. Ndizawubuya izawunale mvula. Ndizawubuya zawuvela amathuba. Zubaxelelelelelelela lubalahlanga. Zubaxelele nasekhaya ninganga. Ndizawubuya izawunale mvula. Ndizawubuya zawuvela amathuba. EGoli kugcwele amaxoki ipolitiki batshentshisa umhlaba. Ngapha icawe nabafundisa abantu badliswa umhlaba. Nazi izangoma sale zivuma kodwa ziboni nomhlola. Bathengisa inyama omlenzi manyukunyezi yamisa umzimba. Jogo mujogo madoda. Kujogo madoda wenza amanye amadoda. Kujogo mujogo madoda. Kujogo madoda wenza amanye amadoda. Subaxelelelelelela lubalahlanga. Subaxelele nasekhaya ninganga. Ndizawubuya izawunale mvula. Ndizawubuya zawuvela amathuba. Subaxelelelelelela lubalahlanga. Subaxelele nasekhaya ninganga. Ndizawubuya izawunale mvula. Ndizawubuya zawuvela amathuba.